Emikwano jensi jirimba jiri wakasera. Ate jinonya bintu nga tolina simbi tejikumanya. Chemfu denji fakonze kangede nono Yesu. Zudo mukwano gwe gwagaba tadiriza. Kano kentegedde nti mukama anfaako. Ebye bibadde binnema byonna kambi mutwalire. Laba bwe nneefunidde omukwano asinga emikwano gyensi. Mikwano mukinge nze nzudde abasinga. Ebyo bye ntegedde bye yankolera nga simumanyi. Bimala nze okumuwa obulamu ajja afuge.
Ebyo by'oyitamu mukwano.
Byakaseera buseera biringa kasabuni naba. Bigumira ojja kusomoka.
Akusuubiza kitaffe.
Nti mu maaso walungi sigaanye wadde alabika aludde. Mulinda ajja kujja.
Desire Singers, in partnership with Prime Radio celebrating 20 years in service, are inviting you to their ceremony on 11th December. We have thought of emphasizing this theme of helping the girl child through the local people in making Santa towels, especially in our churches. As Prime Radio, we say, Ebenezer, that's what the Lord has helped us.
Chitufu aba Desire Singers tugenda kubera mu theater la Bonita. Ngenaku z'omwezi 11. December omwezi guno tubayita banange mujje tuwagire omwana owobuwala banange mujje temusubwa mujje mwena tujja kubaayo Katonda abawo omukisa nga muze
namazima Desire Singers okugambara SDH ntuza kuba turuho asiyata la bonita ebiri 11 byo ku 12 omwaka ogwo ija tubase kuyamba omwana w'omushiki okubasa okwekolera emirimo eyokukora sanitary towels
yamba omwana w'omushiki yambe ihanga itwe twena nitugira ngu Ebenezer gahangabire hahabwitu